amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Masifunde nayo umntaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yesibili kaPetro nesahluko futhi esesibili. Sizofunda kusukela evesini ka9 sime evesini ka14. Incwadi yesibili kaPetro isahluko esesibili kusukela evesini ka9 sime evesini ka14. Sithola amazwi athi inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu, kepha abangalungile iyabagcinela usuku lokwahlulelwa bajeziswe, ikakhulu labo abahamba ngokwenyama enkanukweni yokuzingcolisa, bedelela ubukhosi bengamaphikankani nabaziqhenyayo, abesabi ukuhlambalaza abenkazimulo, kanti izingelosi nokuba zizinkulu ngobuqhwaga nangamandla azibamangaleli ngenhlamba phambi kwenkosi, kepha laba behlambalaza benjengezidalwa ezingenangqondo ngemvelo, zizalelwe ukubanjwa nokubhujiswa, nabo baza kubhujiswa ekubhujisweni kwazo behlambalaza abangakwaziyo, bamukele umvuzo wokungalungi. Labo bathi ukutamasa emini kungukujabula, bayezisihla nezinsolo, bezitika ekukhohliseni kwabo bedla nani, benamehlo agcwele ukuphinga, bengayeki izono, bayenga imiphefumulo engaqinile, benenhliziyo ejwayele ukufisa abantwana bokuqalekiswa. Sifunde incwadi yesibili kaPetro isahluko sesibili amavesi u9 kuya ku14. Mtaka baba, lamavesi esiwafundile aphethe izinto ezimbili ezingafani. Kukhona indaba ejabulisayo kuwona, bese sizwa nendaba edabukisayo futhi ngabantu abathile. Kulencwadi ke esifundile yesibili kaPetro kulusana nesahluko sesibili kusukela evesini ka9 sitshelwa ngendaba ejabulisayo ethi inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu. Yebo mtaka baba, uNkulunkulu uyakwazi ukusihlangula, asilwele, asivikele, asikhulule, ngoba leli gama elithi ukuhlangulwa lisho lezo zinto. uNkulunkulu unamandla okusikhulula, asihlenge kukho konke okubi, asihlangule ekulingweni. uNkulunkulu unamandla okukwenza lokho, futhi uNkulunkulu uyakwenza lokho. Mtaka baba, izwi kaNkulunkulu sibonisile ngabantu abathile abazinikela kuNkulunkulu ezweni elibi lenyama, basebeba nokumethemba uNkulunkulu, sebezinikele kuyena ukuthi uNkulunkulu phatha izimpilo zethu ngesandla sakho. Yebo, uNkulunkulu wakwenza lokho, wabaphathela izimpilo zabo, wabaweza uNkulunkulu, wabadlulisa uNkulunkulu ebunzimeni nasezimeni ezingajabulisi. Omunye wabo kwakunguJosefa. Lelizwe likuvesi 9 elithi inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu lafezeka ngoJosefa. Mtaka baba, uJosefa wazinikela kuNkulunkulu ezinsukwini zobusha bakhe. Bekhona ontanga yakhe bezinikele ezonweni, bekhona ontanga yakhe bekhethile impilo kuTamasa ezonweni, bekhethile impilo yelizwe, bekhethile impilo yenkanuko, kodwa yena wahluka kubona wathi noma kunje ezweni noma ngiphila phakathi kwabantu abanje nontanga yami bezinikele empilweni nje kodwa mina ngikhetha kuba eyami impilo manje ngiyinikele kuNkulunkulu. Wenze njalo ezinsukwini zobusha bakhe wayinikela impilo yakhe kuNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithi wasithola isibusiso sokuthi abe ngumntwana kaNkulunkulu. Kodwa ukuba ngumntwana kaNkulunkulu akusho ukuthi sesi-exempted ezilingweni nasezinsizini eziphathelene nempilo. UJosefa esezinikele kuNkulunkulu njengoba sitshelwa ezwini kaNkulunkulu kuyona incwadi kaGenesis laphaya esahlukweni sika 37 nezinya siyatshelwa ngokulingwa kwakhe ukuthi sebethengise ngaye abafowabo kuma Ishmayeli wona ama Ishmayeli amthatha aya kuthengisa ngaye eGibhithe. Lapho eGibhithe bethengisile ngaye nangu Josefa ese thola umsebenzi kodwa ke eyisigqila esebenzela indoda ecibeleyo enesikhundla futhi emphakathini igama layo linguPotifari. Uma le ndoda ingekho iya emsebenzini insuku zonke ihamba ekuseni iyobuya lishonile ilanga inkosikazi kaPotifari ishiswa inkanuko yamlinga uJosefa yathi woza Josefa ulale nami yamlinga uJosefa hayi kanye ngezikhathi elandula uJosefa ala izinsuku ngezinsuku izame amaqhinga athile ale uJosefa kwazi kwathi ngolunye usuku yazibambela kuyena uJosefa ngoba mtaka baba izwe esiphila kulona libi inhliziyo zabantu abangenaye uNkulunkulu inhliziyo ezimbi ezingenza noma yini noma ngasiphi isikhathi abanye bashiswa inkanuko yebo abanye ngenxa yokufisa imali benza noma yini embi abangase bayenze emtwini munyo ongasilungisa uJesu inhliziyo yona yonakele njoba esho uJeremiah lapha esahlukweni sika 17 evesini ka 9 ethi inhliziyo ingumkhohlisi inhliziyo yonakele ubani ongayazi mtaka baba inhliziyo yomuntu ongena Jesu leyo inhliziyo enokulingeka noma ngaziphi indlela enokunqotshwa ububi noma ngayiphi indlela lenkosikazi kaPotifari yayingena amahloni ukuba ifune ukuzibambela kuJosefa seyihlulekile izama ngezindlela eziningi ukuba uJosefa lo awele esilingweni wala uJosefa ngempilo yakhe yonke wala wazi wasebenzisa amagama kuyona lenkosikazi wathi ngingona kanjani phambi kukaNkulunkulu na wasinqoba isilingo uJosefa kodwa uma ulifunda kahle izwi kaNkulunkulu akuyena uJosefa owanqoba isilingo uthi uPetro nguNkulunkulu owanqobela uJosefa isilingo ngubani nguNkulunkulu owanqobela uJosefa isilingo ngoba uverse 9 uthi inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu uyena uNkulunkulu owahlangula wakhulula uJosefa kulesi silingo ngoba uJosefa emesaba uNkulunkulu mtaka baba akugcinanga ngaye uJosefa izwi kaNkulunkulu liyasitshela nangezinye izinsizwa ezathunjwa eJerusalema ngenxa yezono zawoyise bazi bagcina bethunjiwe benqotshiwe njengesizwe sakwaJuda bathunjwa bebonile izihlobo zabo namalungu omndeni wabo ubulawa empini kwathi abasinde empini bathunjwa bayo bazigqila ezweni laseBhabhiloni izwi likaNkulunkulu lithi kulabo ababethunjiwe kwakukhona insizwa ogama layo linguDaniel mawufunda esahlukweni sokuqala encwadini kaDaniel esezweni lokuthunjwa ezweni labezizwe ezweni lezithixo sithola amazwi athi uDaniel wanquma enhlizweni yakhe ukuthi akeze ukuzingcolisa ngezinto zaseBhabhiloni wenze njani wanquma enhlizweni yakhe ukuthi noma ngisihambi kulelizwe laseBabiloni abantu bakhona bengangazi kodwa mina ngiyamazi uNkulunkulu lo uNkulunkulu engimaziyo ke akakufuni ububi nokungcola nezono ngakho ke wanquma uDaniel ukuthi akezuku zingcolisa ngezinto zelizwe izinto zaseBabiloni wasifeza futhi leso sinqumo mtaka baba uma kuya ngalamazo alapha kuverse 9 esahlukweni sesibili sencwadi kaPetro akuyena uDaniel owanqoba kodwa nguNkulunkulu owanqobela uDaniel njengoba leli verse lithi inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu uyena uNkulunkulu owanqobela uDaniel njengoba uDaniel wathi inkosi mina ngingowakho ngazinikela kuwena nansi ke impilo yami kulona lelizwe lezithixo kulona lelizwe elibi lezono izwe laseBabiloni nansi ke impilo yami ngingowakho ngizinikele kuwena ngiphe ukunqoba wena uNkulunkulu ongahlulwa lutho uNkulunkulu wamenzela uDaniel indlela yokuphepha wamhlangula wamukhulula ezilingweni zaseBabiloni ukuba kugcwaliseke lona izwi lakhe uNkulunkulu elishoyo ukuthi yona inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu uNkulunkulu uyakwazi ukubakhulula ezilingweni labo abamesabayo wayiphila uDaniel lempilo ekhululwa nguNkulunkulu imihla namalanga ezilingweni enqotshelwa nguNkulunkulu imihla namalanga umzuzu nomzuzu ezilingweni zezwe laseBabiloni uDaniel kuhambe kwahamba kwaba nesikhundla esikhulu kakhulu embusweni waseBabiloni nazo ikhundla zinezilingo zazo uyezwa na abanye masebese ezikhundleni ezinkulu lezo zikhundla zenza ukuba baziphakamise bambukele phansi omunye umuntu abanye abantu masebese ezikhundleni ezinkulu zibenza ukuba badelele labo bantu abangaphansi kwabo abanye masebese ezikhundleni ezinkulu zenza ukuba baxhaphaze abanye abantu bacindezele abanye abantu bagwazise abanye abantu benziwa yini benziwa yila magunya ezikhundla zabo abanazo mtaka baba uDaniel yena esenesikhundla esiphakeme kakhulu embusweni waseBabiloni waya kuNkulunkulu wathi uNkulunkulu kunezilingo zakhona ngikhulule ngihlangule uNkulunkulu ezilingweni zabantu abanezikhundla eziphakemeyo uNkulunkulu wamenzela lokho uNkulunkulu wamhlenga uNkulunkulu wamhlangula uDaniel kulezo zilingo zabantu abanezikhundla eziphakemeyo nawe uNkulunkulu angakuhlangula uNkulunkulu angakukhulula umzuzu nomzuzu kuleso simo okusona nakulezo zilingo obhekana nazo uma nje ungayithatha impilo yakho uyibuyisele kuyena uNkulunkulu uthi uNkulunkulu iba nguNkulunkulu wami womzuzu nomzuzu siyabuzwa bufakazi buhle kakhulu bufakazi bakho nobufakazi babanye abazalwane asho ukuthi ngambonga uNkulunkulu ngasindiswa mina ngonyaka othile ayibale iminyaka seminingi kakhulu iminyaka esindisiwe kodwa okubalulekile ukuba wena ube ngosindiswa umzuzu nomzuzu ube yilowo olwelwa anqotshelwe nguNkulunkulu umzuzu nomzuzu ngoba siyamdinga uNkulunkulu yilowo nalowo mzuzu wempilo yethu enguNkulunkulu wanamhlanje hayi uNkulunkulu wayizolo okukhulule izolo kwagcina lapho hayi uNkulunkulu eminyaka edlule owakusindisa ngaleyo mnyaka namhlanje kule mizuzu ungafakaza yini ngoNkulunkulu enguNkulunkulu wakho wanamhlanje enguNkulunkulu wakho okwenzela izinto namhlanje na yebo uDaniel wanqotshelwa nguNkulunkulu nakulezo zilingo zabantu abanezikhundla ephakemeyo iilingo zabantu abakhulu ontaba kayikhonjwa ukuba gcwaliseke lelizwi alishoyo uPetro lapha evesini ka9 kule ncwadi yesibili ayibhalile esahlukweni sesibili izwi elithi inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu. Kanti izwi kaNkulunkulu liyasitshela futhi nangezinye izinsizwa oShedrak noMishak noAbednego. Banquma nabo bathi uNkulunkulu, thina ke asifuni ukompromisa, asifuni ukuzenzisa ngokukholwa kwethu. Siyalibona izwi esiphila kulona libi. Siyabona futhi ukuthi nabantu esiphila phakathi kwabo bangabantu abazinikele nabo empilweni yelizwe. Abanye besiphume kanye nabo ezweni lakithi kwaJuda, sithunjiwe seza nabo la ezweni laseBhabhiloni. Sebe sijikele naba nkosi, sebe sinikele ezintweni zelizwe, sebe yafana nabantu belizwe laseBhabhiloni ngokwenza kwabo. Kodwa thina uNkulunkulu sinqumile ukuba sifuna ukuhluka. Sinqumile uNkulunkulu ukuthi sifuna ukuba impilo yethu ihluke kubantu belizwe. Ngakho ke uNkulunkulu kusho lezi zinsizwa oShedrak noMeshak noAbednego, noma abanye nabezwe lakithi asebelingekile noma bangaguqa kuso isithombe segolide esimiswe inkosi uNebuchadnezzar ethi makuguqwe kusona, thina asizukuzenzisa ngokukholwa kwethu. Sizolimela iqiniso lokukholwa kwethu, sizomphilela uNkulunkulu esakholwa nguyena sisekhaya ezweni laseJerusalema. Bangazenzisa ngokukholwa kwabo, balimela iqiniso lokukholwa kwabo. UNkulunkulu wabanika amandla okunqoba. Noma sebegwetshiwe, bagwetshwa ukuthi bazoshiswa ngomlilo, batho ngcono singangena emlilweni, kodwa kuyokwaziwa ukuthi sammela, samphilela uNkulunkulu, salimela iqiniso lokukholwa ezweni lezithixo, ezweni lokuhamba. Mtaka baba, izwe lisibhekile ukuthi ukukholwa siyakukhuluma yini noma siyakwenza. UNkulunkulu wabanqobela oShedrak noMishak noAbednego bephakathi esithandweni somlilo, babengebodwa. UJesu waba kanye nabo. Inkosi ebibaphonse phakathi emlilweni yathuka sukuma yamangezinyawo, yabuza kwizikhulu zayo ukuthi asiphonsanga yini izinsizwa ezintathu emlilweni na. Bathi yebo. Ithi inkosi, sengibona sekukhona nowesine. Abasaboshiwe kodwa bayehla bayenyuka bayamasha phakathi emlilweni. Sekukhona nowesine obonakala njengendodana kaNkulunkulu. Mtaka baba, uyeke lo elikhuluma ngaye izwi lakhe uNkulunkulu kuverse 9 kuyona le ncwadi yesibili kaPetro isahluko sika 2 everse nga 9 eligcizelelayo ukuthi inkosi iyakwazi ukuhlangulisa ekulingweni abamesabayo uNkulunkulu. Mtaka baba, kukhona amazwi angikhuthazayo alaphaya encwadini yesambulo iRevelation isahluko sika 2 mawufunda kusukela evesini ka 12 uze uyofika laphaya evesini ka 17 sitshelwa ngabanye abazalwane lapho uJesu wayesesezulwini enkazimulweni, izwi likaNkulunkulu lithi wayesekhuluma noJohane, uJohane esesiqhingini sasePatmos edingisiwe, wayesethi uJesu kuyena uJohane, bhala la mazwi bese uyawathumela emabandleni angu-7 ase-Asia. Izwi likaNkulunkulu lithi elinye lalawo mabandla kwakuyibandla lasePergamos, leli esifunda ngalo lapha encwadini yesambulo isahloko sika 2 ukusukela evesi nga 12. Uthi uma ekhuluma ngalo uJesu esezulwini ebakhuthaza labazalwane, uthi ngiyazi lapho wakhe khona, wakhe esigodlweni sika Satane, kodwa noma kunjalo uligcinile izwi lami. Le ndawo ababehlala kuyona edolobheni lasePergamos, izono mtaka baba kwakungathi zidliwa nge-knife and fork. Izono zidliwa emini kwabha, omunye umuntu engenandaba nomunye umuntu, bengase nawo amahloni ngezinto abazenzayo. Izwi likaNkulunkulu yayimbi leyo ndawo, ingcolile, ikhohlakele, igcwele amanyala kangangoba uJesu esezulwini. Leyo ndawo wayeyibiza ngokuthi isesigodlweni sikaSathane. Nabantu bamanye amadolobha uma bekhuluma ngayo iPergamos bathi leyo ndawo ingcolile, ikhohlakele, kangoba isigodlo sikaSathane, iheadquarter kaSathane, ipalace kaSathane. kule undawo engcole kanjalo ngenxa yezono. Kwakukhona abazalwane abamphilela uNkulunkulu, bamphilela impilo ehlanzekile nempilo engcwele. Kangangokuba uJesu ehlele ezulwini, wajabula ngabo, wathi ngiyazi lapho wakhe khona, wakhe esigodlweni sikaSathane uqobo, kodwa noma kunjalo uligcinile igama lami. Mtaka baba, libi izwi esiphila kulona, lonakele ngezono ezenziwa ngabantu, liyanyanyeka phambi kukaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ayibhubhisa iSodoma neGomora, ngiyakutshela mtaka baba, lesi sizukulwane sethu uNkulunkulu angeke asiyeke, ngoba izono ezenziwa manje ziwesi kunalezi zono ezazenziwa eSodoma neGomora. ESodoma neGomora nakhona koPergamos zazenziwa ebusuku, abantu benamahloni kwezinye izindawo, kodwa lezono ezenzeka namhlanje abantu basenamahloni mtaka baba. Okuba ufakazi ukuthi libi izwi esiphila kulona, kodwa thina esizinikele kuNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu lithi yena uNkulunkulu uyakwazi ukubahlenga abahlangule labo abangabakhe, ababiza igama lakhe, abakhulule ebubini. Masimphilele uNkulunkulu ngensindiso, ngenhlanzeko, ngobuqotho nangobungcwele kulona lona lelizwe elibi, yena uNkulunkulu owahlangula oJosefa, yena uNkulunkulu owahlangula wahlenga oShedrako, Meshach no-Abednego, nathi uza kusihlenga asikhulule kuze kwaziwe ukuthi kwake kwaba khona abantu abalimela iqiniso lokukholwa naseminyakeni emibi lapho izono zaze sisabeka khona. Masimphilele uNkulunkulu, adunyiswe ngezimpilo zethu.
Mlalelo othandekayo, manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo. Sithinte kuleli kheli elilandelayo.
Bekumnandisa indawonye kulolu hlelo lwesifundiso zeBhayibheli, amazwi okuphila, esizitholela ngaba ka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta, singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 0780147955, noma usithumele umyalezo SMS kwinombolo ethi 0780147955, noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 0780147955. Futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@kzn.twr.org. Inkosi imbusise.
Mlaleli, ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu, uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.